Kale President Yoweri Kaguta Museveni nako olwaleero makanda agasimbye mu district ye Bushenyi gyasobodde okubeera nga atandikira okunoonya akalulu era nga abeeno bamwaniriza bayitirivu nnyo nga bagenda maaso n'okubeera nga bamulaga essanyu olw'okusobola okubeera nga atuuse mu kitundu kyabwe. Kati President Yoweri Kaguta Museveni aniriziddwa bannaddiini ab'amaanyi oba abasajja ba Katonda okubadde Vicar General Wambala Diocese Reverend Father Sivinas Ndoga.
Okay.
Reverend Father.
Okay. Yabero msikire wa
Sivinas Ndoga. Manika tipote baga Ndoga. Baga Manduga. Yes, batyo na yongere okubeera nga yongere okugula bana Uganda amaaso. Wao munadini. Nagambye munzikirize kino nkyogereko.
Okay.
Agambye nti abaana abato abavubuka be bakyasinze okuwagira enkyukakyuka naye tebamanyi byaliwo
kubanga tuli wakati
Nagamba emyaka egyegyedda abaana bange byali bingi naye kati n'okkula naffe tukuze.
Okay.
Uyo
abamu abaana abato bahati tibarikubimanya wonka bagira emyaka yirirayo ntumanya ayo watuhire yabare kutereza President Yoweri nkechitonto yabare mukama mbwena tukweshengereza echo kubanza muhereza amagara marungi uyongere kumuhereza mani omurinde abone kushikiriza ebyo ebyo kirukwenda ngo ashikirize.
Kati ate ye ssentebe wa NRM mu district ye Bushenyi Hassan Basajja Balaba agambye nti bannakibiina kya NRM be bakyasinze okubeera nga munnange bazingako ekitundu ekyo kye Bushenyi era district ye Bushenyi yo ya yero. Agambye President okumanya abantu bano ba yero tukulayirira tugenda kulaba wa NUP wa opposition wa FDC ICM mu kalulu kano.
Okay.
Muzei ninja kuachira ningwe nangambe bintu bingi kandi nenda kuashua ringe nkugire ngu akaruraha tukwenda kuhereza condition yona ntuza kuhereza karuru kona aktuine kandi nyesiga ntuza kuronda karuru kona ikari ngo kuchukubasika haro condition ifu jizengu eba tutekeho kine tukwenda ngo tuhereze ito tuliaba na vawe ama mwena na jenzi mawe abandi bizukuru bawe kokweza kuruga.
Kale oyo aso ni basajja wala bali incentive wa NRM district ya Bushenyi agambye ti Bushenyi teri yo opposition songa teye kawe jumbira yo weli kaguta Museveni ajide mu mizire ejamanyi enyenyenyenyo
arajukira abade ne mchala we
yes
wabanga tana yugira soka bawa mchala we mchala we nababuza ko nabaga abanange NRM mwerese mirembe era okukumira ujine mirembe tweta gatukoleki tujikomiyeo NRM.
Yes. President banabushenya basubiza na gama nti enkula kulana eja temunalaba ko abagambye nti ku mafuta gano getwafunye mugenda kulaba enkula kulana era gambye nti okutandika n'omwaka ogujja sente za mafuta zigenda kutandika okukola enkula kulana yongera okubeera nga etojera. President Yoweri Kaguta Museveni banabushenya basubiza okwongera okubeera nga ateeka amaanyi mu kirime ekya majaani. Era n'abagamba nti ali mu nteeseganya ne kampuni ey'Abachina emu. Ali mu nteeseganya ne kampuni emu ey'Abachina egenda okubeera nga eyongera okunyweza ekiyitibwa amajaani okulabira ddala nga bannabushenyi bongera okubeera nga bagafunamu. Pulezidenti agambye nti abalimi naddala abalimi ebintu eby'okutunda omuli amajaani omuli emmwanyi omuli kooko omuli pamba n'ebirime ebirala nabagenda kubongeramu amaanyi naddala ng'ateekawo ensako gye bagenda okujjanga mwakasimbi okusobola okubeera nga beekulaakulanya. President Yoweri Kaguta Museveni bino byonna abyogedde bw'abadde akubye olukungaana nga bwe tugambye nti olukungaana olwaleero olubadde gagadde. Yes, alukubye ku kisaawe omanye ebigambo bino ebisinga gw'onsinga okumanya okubyogera kabinda walukubye kati nga bavudde president ogamba atudde ayolekedde
Shema
ayolekedde district Shema era nayo bingi byasobodde okubanga ategeeza bana Shema akubye lale nnene ku kisaawe ekya Kabohe bewa chuo chuo
chuo hey, kabohe hey, chuo kida blunje
yes ajukubie kabohe bana abeshema na wagama ntikati chemuino kukola kuongera kubira nga mutambuze njiri eni alemwe itemu singi eni alemwe nebe isemu kuronda kuno obamu kaluluka na akajia mugenda kulaba nkula kula nange yongera kutojera mchitundu cha na yayo gede kubia mafuta
okay.
Na gama ntiensimbi ezo muzee sunge kubanga zigenda kuvamu ebirungi bingi era na yongera kubira nga abasaba okwongera okwetanira enteka teka government zerese pasukulo kweja mbwavu
president yoi kaguta Museveni no mguru isi wechikofira
mzee wechikofira
yes.